non tigi o mbo falfi mbena dus jotmani gondo yewtere he hayabe dum woni programme jeune denno hande de Allah 19 avril 2024. Bismillah modon mi wondi do Umar Waygol jawno felle no badda
mi selli passe fora SBC ko
donc kon damele mbassu gondo to
so ngati jungo meden yade mbassu sembe kabaruji di en kalan dur ko noddi smig ko no fandiri fu ko kanda hokkute gollonowo mabbe kolliti dum hana jasudu ina jetti le lewro hono dum wori le leedi malindi o ngaram famtade dum e journal gal tiagal so bami fa julde jabbi ki micite de wida tawan kalisiji di fu ngattama e dépensesji hono sukabe gollita golleji mudde nyaloma hande nono ko noddeten tari ko to en jottoto fa nokko noddeto do kulli koro kalen to kabaru dum woni hayre mabbe de noddi nyana kulunde ngaram timinire birki sembe cedde hono wowiri no
jawno fere ko woni simig de
so yama simig dum woni ko kanda yobude gollonowo ma ka hana jippade le mudum fi sembe seko
ni wado midni unyaaji jetti den no hana fi neddo jippo le unyaaji jotti sa yobo neddo
non jaati sariyaaji di kollir wiide le leedi meedi di ka dum e tayde fu yimbe le hewbe ka tabata ko dido sariyaaji no worino hodo fu sariya wi do hen hono yimbe be tabata ko dido sariyaaji jukkoje hebe bayi wadede fewde mabbe fa kebe famtare kedde sita sidibe
isa bengali kanyo secrétaire administratif walle humunine golle leedi mali untm ko holliti wiide sariyaaji pamato leni gollo fu hana jobede dow kaze hollitado to fedde ko noddirte smig gollo fe goto hana wadde gollal ko buri jomudu hewde gaddudu wawa hibnede jogala son wala ni keban leni huncin hore watte fu so gollal sememudu mawni jobid an hana bedede arono sariyaaji holliti wi gollo fu ujnaaji temedide seda han yobede gagnol man hannen yoga be gollobe an haba ujnaaji jetti gaddu tawede fu gollebe ko heewi hono misali fitobe nokkuje gardi pompis di enanal mudun hollitube wi jobdum en fotta ko sere holliti ongo holliti kango debbo goto joddole genne bom ko mo jabe inde mudun haale mimi technicien me fuddan gollal giddi fajiri wonno kuyde me wa fittude kile tatle nyolaman jobdi amen ujnaaji jiddi ga samoji me wa wadde lebbi tidi yaade lebbi tati tam hewte jobdi amen samoji sedan tan hokkata amen jobdi amen me wa salade dum sabi melli tidallaaji jobdo neddo kalti sedan tan wada gollal mangal ananato sabardude kuteji lina gollidirare sabdu ananato sabe gollo odu wasa wadde gollal lobban ciagal so yewi jubni hokkateni ciagal mudun horebe gollidiraje be battat isariyaji hultado lamandu ani wa jukkere to sariya
Facebook en X Twitter ki do di goni de juma no yimbe le mbaw yare do mudiyan be do famdu kawarji amen ben sakrave jawno feram be balde na ciagal irindi pu ben jibaji di njulide
non wori sembe seko en biyan tan atawan hono ko wonno jibaji di ko ka fu yaltinama dum wattama e saddaji dum woni julde de kambe dum wonon yimbe le wombe le galleji di nyalom hande fu fota itobe cioggu somaji yaaji na saraabe sukabe hono fu be ngori nyalom hande hono be gonde wadirde dido golleji fa kebe famtar kedde faande sita sidibe
nyande jullene yembereji ana mate tatteje fu ngad wana hune ko hebi lawol sanne sabi yoga es hayeben kay horbe galleji ko heewi holliti no lewri yo lewri italaaji
ciego sa landum lay
sono halno gonga me wadi italaaji sanne lene julle mimi hayejo genni bayangara duudimi ne julle wadamna wodire ngame sugri sanne ciagande julle horno watta sabi kalsi wala me wadi italaaji sattude
di pasi ku ciarare
ngad wettawele fu yoga holliti kay fi dabireji honno hebirta gure mu en ciagan so julen jappiken mimi fi dabri mo mi kal sedan no wada musa kal tan ciagan julene min ke mi tiji ciagan julene mi mata torrafu sabi madirne julle datu bawde tan tan haade
mi te asekeje
mi beledi mali an han fi dabreji honan habirta tidallaaji ciagan wellagon julle min hollidi kanko umar biti bali gode andur kabar kebal do natkin tawangal bibbe leedi meden do wonku wadde o torra hannen sabi be leedi mali ko heewi hannen anna kabaru mo won kalsi do sabi hono so di yemiri wattan ciagan mun tan ko heemi anale tidallaaji dabi mo won kalsi an haane famede giddile cuule kol pamari fortale lisinga en annan mudum leddo mede tetra hayeben tenno wadra di yemereji julle e bobde mu en ciagan julle ne nyalade kewde ana heddi kasin
jawno fere daynan tiabudo ndar wiide ben kobar lobna wodani tewtobe golle be de
non wodi forum ko noddir stage ko be kolliti dum fuddan le didi lewru me woro ndudo bomo ko do wattu jono ko ni faana mudu fa pammina suka be yala hon kan dartide golleji kanya fa yottuno kan windirde dum won talki mudde ko noddir CV so bami fa nodda mo golle duno kan landinirade ko noddir entretien d'embauche ko woni halaji ko kan halde ton yalla na ke keba pamine yalla na keba du golleji fa keba famtar kedde mo kanko no dirta Salif Ousmane Badaw yo goto gollo dum le cabinet mo no dirta employeur do mal do ko mo sifido hen
le forum c'est juste une journée c'est surtout
batu fana mudun yo famutunde hayebe jangu tullekol dowdoji hono fiita dabireji hebde golleji ciagaso jande mabbe tilken mede fam kasin do kulleji kewdi ko nafatabe do kabaruji golleji di enanal mudun o nyolaman an jogi nafa sanne sa ana faabo be sukab jangu be lekkol tabri fuk warta fi yalla nyalat warande ko natto sa heedube golleji me won don hello woto de bem andede goto fu an wa winde inde mudun le o hello me faabo dun le golleji mudun ciagaso jommu winniken on wa hebde tiki goto de hello amen bem andengo netto fe goto do wawa hebde dun son walani jommu fotte o batu
usal panate jumi
umar waygalu jawnu ferfaande bangal kabar golle no mila wiide kabar goddo wontude
sembe se ko mbiyan golle kano lati fu yo golle non be biiri kam hola kello suka be an korsini hon dido golleji de ko nayri bangal donnude dum won mobilaji bamoji so bami fa yimbe dali aduna
woni korbiar no
dum woni korbiar a wo fay fe hollitindi do wattu jone jahan jidi en odo suko jokole goto no dirte do bamori kulbali dum makko na bare dubi 82 do hollitiwi do odo golle yo golle makko non le majjundo wonti e jogade galle makko mo jogi wattu jone ko yata suka be didon fa kebe famtar kebe en ka ay sita sidbe pewna do hen
elle furkiyamako danejo e kufnamako balejo bamoy kulubali mimi hala golle mu watale miside almami baba silla dende sanfil bamako
bon appareil ko
don non korbiyam fade nem mi don non mobilaji goddidu nga al imana ko am yuppi kam subade donude korbiyar le faabo mu yim bel jogibe anyaaji lobbika mi de waawa daranaade hore am beedaade dundu pension abba am mi heba dum
chama metti
sumayla dambele na hawni hono fufo jokolle hebata yakawere de korbiar yida fi nonde hala korbiar e wi mako
bon korbiar bul ko na ya beni wonno donno be korbiar ga yidi hayajo ana wada on do golle kan hayni san de kula yida fi nonde hala korbiar
kango jokolle donno korbiar bamuy kulbel ka hultivide o do golle o latiki sababu sembinde dinamako
o kebi famu yudun mamadou sama sew kanye ali sise non dun na batay yotere meden mini magga
dono fere mi yotere mere min maga handan yudu kabaru ben gilli cuudidi en
non wori dido jilli ngattede cuuncun ka tawno yimbel battindiribe non sama seeku wakati jata gondube galle goto na battindiribe sanne be cuudan jilli mabbe di non hollitire wiide ciagal mudun du andan be kay kolliti wiide kuttijan bay matedli hen hod wodi so jamaandan suud dido jilli hod on dido kutteji fa kebe famtade ngare kebe ko an e sita sidibe jatt pew non do en do hen
yakilo jin en yogabe bonko do plantereji kewdi saminta no gal do den tal suudingal
ibe gatam ana yago jati jamare yi ana wondi e suka jokolle ma sabe yoga antun lesme en jabata jom en yide ana wondi e gorko ma ana wondi e debbo do sabe so hewbe ana suudo wada dum ga dum hollitata wi jom en yata ken to yimbe ben yoga mebbe ana tedna be do sabe so jabata hande kulle yoga
ma ngay ko do law
yata fe caga kudeji e wi mabbe
ana wa hebude jom biddo yoga jati ana wa wondi de jeku mudum gorko ma jeku mudum debbo fa wonde e mudum ku natto sabe wadde de metti de galle de do yo yage mawde le galle
hunde na gudi ni dunke en kabaru nedda ko e wi gida kase no gal do dental lawa jati imindi basi hakunde galleji
yone wawa dire tortaji jati hono wolde nanan mudde galle sabu nedde suudi ken ana wonde nedde galle mudum watti fuddun yaa faamede sabu wala fone wadirda so nedde galle de faamede yoga mebbe jati imato madan lugan goji hen be jewana fotir fu yalla hebbe be mata dum
dabare me sosologam be holliti woni wodade fe imbe le yoga be
jara nokku no dirtedo kuli koro ciagal ko wiya ton sunjata keta kanyi sumo goro kante kebindirno so kabino ciagal mudun duddu wono hayre de no dirtedon nyana kulunde ende ton derdo hayre be kollitido kulleji kaynidi kewdi gonton ka fa kebe famtar kedde mo kanko no dirtedo Ablay Fagno jara bur entrer de zigue o kanko lami hon don sanko wonbe tokuli koro to kedde ko mo sifido hen
nyani ko fakintinta yo mojjarano wadde hone fa woda seni debbo yehi nyaagoy nyani yalla ana heba biddo so darken o biddo so natin gorko ana intere nyana koro so natike debbo do intertain nyana ba yimbeji ko heewi wari holliti kabarjum en nyana yalla torradum en ana honcho fa hebde mojjereji adna eli goldejum en anano so arfa surbaaji hursnama inde makko woran wollito bangen nyana yalla o suka debbo ana heba beewuna yaawiri o wadan kaddu leji kangeji kay kulleji kewde yoppa bangi nyanaw yoga so nyaagi gen tili ana naba de kulle ga yoga dum ana yoppa dum ton ga famon wi jamaare ko heum en wonko sabi handan so bonni bodo di kulleji meden fina tawa
ko nyaama abishabe chem wono de ga sababu fe
en jahan yeyum ben yotre meden birki sembe caldi jawndo fere mbiyon bangal basket ko itti radio soro coupe du monde men surbaabe be jawtali duubi sappo e jeddi wadde am nyandel kam sat yabina de to mexico
non woni en biya mali an le kubal gal noddita be gal mali waran tawdede e leedi italie mexique nouvelle zélande les majjumbe kolitidi pidde puddan bamde sappo e tete lewru juillet don timmay le noga e juillet lewru juillet tan 2024 le nokko noddita mexique
en biyon jawndo fere quart de finale ligue champion non to l'europe to fiamale yonterande
non wori en bien real madrid ronkini manchester city wakande kibindirde hon fu watti baddi tati tiagal mud atletico de madrid hawi fedde ne noddita borussia dortmund dum woni leedi almagne tobe gatti ben baddi didi ben kebi baddel gotel ko nayri bangal woni bayern munich kanye arsenal wattu jono fe gote bay do hen gal hon fu watti baddi alal barne de barca kanye paris kibindirnonde barca hawi watti be baddi tati kambe be kebi baddoy dido ko nayri bangal matchaji retour di waɗan le yontere warorde so lamɓe jaɓi ɓamde sappo e jeegom yettata sappo jeɗɗi lewru avril ɗo
jawno feere somi wofa ɗum timminta kabaruji amen hannde alanɗe ɗi
ɗo garte haddude dow kabaruji ɗi mbiyan sukaɓeɓe fadi ɓe jaafi inno konno ɓe andirno journal ngal ana wara ɗo e seeɗa e tamachenka